Be all I you say, eh? Bon tableau, salose. Atikan City. You know how we do it. Sure. Uganda wachuka boti siwe wali evita soka bisoka concept ya ka cinema kali malwali ddagali ya kekofate chali chivengaluri omwavu wakufaye ngombe vuga kubuli malili nibe twase ndiko tuchikiria parliament bagifula buli sula biri musatu sabuli mbi kula bible mukama kwa mawoto tase nibe tusibirunji toya ule wa diploma certificate nali na degree embela mbi toya ule mwa town wa fem geteli mikono kumatama bantu babu wulamisa na chiro kuchira ngali bye basubira mu kusoka siwe biri Mwenteka kaka radio te waita bidi Oli asala kwa muno mtuwe basini njibividi Ne constitution ya febwa na gundi Baji kuwa mdevi tuli Abata abantu yuze winji ansa te wali Aha Uganda I cry for you Uganda Mama dalanchi Uganda Simanye na ye wabachi Uganda Na ye Uganda I cry for you Uganda Ebintu bya ddala tewakyali kusaga Kibazi kyabadde okubala n'abakirima kimanyi Myaka asatu mu esatu tuli ku bbala tetutuuka
Mwatugumaza
Mu kibasi omunaku talinamu kake Kikaddiye negiya ndaba mukakamu kake Kiwamba abantu gwe muto omukulu mu mawulire N'ebitongole bikuma ddembe kwe twandigumidde ati Bye bikakana ku bantu abakuba obate membale Omugagga tachasibwa n'omafuta singa musango Abawala okwambala enkunamyo
kati gwe musono
Banabya bufuzi bazanya katemba bafuuka abasemyekozo Banabya obw'obuyimba mu linnya ly'omutonzi banyweza akawogo Abasomesa okudda ku mabuje ge basomesa okugazanyisa tepo
Kibinyo
Yabalondemu Gwabirabo bulungi ejo Abali ezomi w'omusolo bekusambuto zaabwe teri abagambako Omulamwa ndaba baguvaako ddo gw'abalwanya mu nsiko Emisolo egitatadde be baana baliwo Mu Uganda ya leero bakikola batya eri ebusukka nsalo ng'okweyagalira mu nsi yo si musango Let's play for a better tomorrow Could I would the shoot them heart full of sorrow Uganda I cry for you Uganda Mama dalant Uganda Simanye na ye wabachi Uganda Na ye Uganda I cry for you Uganda
Buli
omu mu ddiini yafukamye tusaba eggwanga litereere n'abali abagagga bagomba bafuuka bankuseere kuva ku kibiriti bbeeyi y'ebintu yeekanamye buli kimu kya buseere Abatalina musango bangi nyeru zira kumere Kila mzi jafuka cha mtu Uganda tonyiza mwana wonanzale mize Mchibasi kantuka tonotia gasi muwasabaze Chitu wona wona mugwanga lia fufuke momboze Balu wanji wandi kidegundi neme kwano je Na waya gale nsiyo buvaka butambuze Balu wanji komeza wano no kumala maze B R U C E Blues baby For God and my country. Yeah, man.